Arena amasomero gasagina dala mu manso n'okuwumuza abayizi mu mulolomala k'omwaka guno abazadde bakalaatiddwa obutalagajjalira baana baabwe naddala mu bbugumu ly'ebyobufuzi erisaanikidde eggwanga lyonna. Okusaba kuno kukoleddwa omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'e Mukono Hajjat Fatuma Nabitaka Ndisaba bw'abadde awaayamu n'omusasi waffe. Ndisaba agamba nti singa abaana bano ate balekebwa ne bagenda ne beetaba mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi bayinza okufunirayo obuzibu, n'asaba abazadde baffeeyo okukuumira amaaso ku baana baabwe okukakasa nti tebeenyigira mu nkuŋŋaana zino.
Abaana baffe bakomyewo nga tuli mu kiseera kya byabufuzi, naye tubakubiriza okulaba ng'abaana bano tebagenda mu byabufuzi, abaana temubasindika mu political rallies. Abaana bano obasanga mu kkubo, baana bato badduka, balina abantu bemuwagira waka nabo bebawagira, naye tomanyi ki kigenda kubeerayo. Ebyobufuzi by'ennaku zino bya ggaali, abantu bali mu ggaali, abantu buli omu alina gy'akozesa. Mujja kwekanga ng'abaana baffe abavudde waka nga balamu, nga bakomyewo nga bafunye accidents ze tutajja kusobola kubanga tumanejinga. N'olwekyo mbakubiriza feyo kulaba ng'abaana baffe tumanyi we bali, abaana batambulizeeko eriiso, abaana bateekeko omumwa kubanga akyawo okubuulirirwa era aba akyawo okumanya.